Mas, imba! E de uma vez, rainha! Imba! É! Divestir!
Manura!
Sim! Mbaia! 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 Mbaia!
Mbaia! Mbaia!
Mbaia!
Mbaia!
Mbaia!
Mbaia!
Mbaia!
Tana!
Fica aí, trongueza, moje kuwe nine. Siku sika ya motu wache kuwe mine. Flow basi wache kuwe meza nine. Kani kumeza basi wega. Kakukuno ki crime ni tadu di time. Nifunge npige chain but I don't find. Watavete waga teta npige kitu wide. Number 7 sunajua kucheza wide, yeah. Staki gin, nipe wine. Staki vodo, staki whiskey, nipe wine. Staki ndege dande nduthi nipe ride. Cheki bomba, bombi ride. Unaitaka, unaitaka, ntaipiga.
Cheki booty so fire. Sit down pon it, girl me bust one tire. Sinka tuko ulaya, hapa mambo ni mbaya. Pali mtani kuna flyer, inasema naja na kwaya. We only buy, we don't hire. Shopping Dubai, bado una inquire. Usini cash, mtani wire. They told me, we ni liar. Na wacheki, wanagwaya. We ni owner, we si buyer.
Unaitaka, unaitaka, ntaipiga. Na kwangere mekuno, na kwangere mekuno.
Yeah.